napigwaga na mlampo nki. Ay.
Hey, I'm Bram on the beat.
Hello, baby.
Hey, my love.
Mwenzi unakupendaga. Love you, baby. Ni hapa. Nisipoko na moyo wangu na tunda tunda pa. Umeniba kitu gani? Ona kwingine sitamani. Unavyo nito sweetie honey. Kwa michezo ya kitandani. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Oh baby me and you. Oh me and you. Baby me and you. Oh baby me and you. On me and you, baby, me and you. Hata moyo wangu nakupa wote chukua.
Chukua.
Unataka pumzi yangu na kupa na yo chukua.
Chukua, uende na
umeniteka mwili, paka akili. Kinipa mna nipatena,
yeah.
Ya nipato sijasema,
yeah.
Wari nikatiri, waka uchosha mwili. Kinipa mna nipatena,
yeah.
Ya nipato sijasema. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Oh baby me and you. Oh me and you.